Blog Talk Radio.
Menno ngiye kubasuza kane mbahaye ikaze mu biganiro byacu nitireshime Jean Paul mu kiganiro uyu munsi mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru turi ku itariki ya 9 ukwezi kwa 9 umwaka w'2021 ikiganiro cyacu rero mu kanya kiraba gitangiye muraza kumbabarira gatoya mukanya turaho dutangiye ikiganiro cyacu umwanya muto cyane ntabwo turi butinde.
Shaka Radio Iteme wumve Radio Iteme ni radio yacu ni radio yanyu Radio Iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez à Radio Iteme, écoutez la Radio Iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La Radio Iteme, c'est le centre et la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Yeah.
aditeme le pouvoir de la parole.
Tekanongere mpe bakunzi baraditeme muri rusange ndetse n'abakunzi b'ikiganiro uyu munsi ikaze mu biganiro byacu. Nkuko nabwiraga rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 2021 kikaba gitangiye ikiganiro kibuze kwibanda ku mpamvu nyamukuru yatumye Kagame ahamagara by'igitaraganya cyangwa se mu buryo butunguranye inama nkuru ya gisirikare. Ubwo butumwa bukaba bwaratanzwe ejo, akaba ari bwo Kagame yahamagaje iyi nama ni nyuma gato yaho Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yari amaze kugirana cyangwa se gutangaza bamaze kwerekana interview yagiranye na France 24. Yari ku yandi makuru turibuze kureba nk'uko nari nabasezeraniye mu biganiro byacu by'ubushize, ni ingoma cyangwa se marembera ya General Joseph Nzabamwita. Narabivuze mu kiganiro nakoze hashize hafi amezi abiri nari kumwe na Garikani Gasana muri icyo kiganiro, aho twavugaga kuri promotion yahawe Nyirubutama Jean Paul. Noneho tunavuga ko yari ari uburyo bwo kugira ngo Kagame yikize babantu bazi iby'urugamba rw'inkotanyi, asigarane babandi bamusenga bamubona nk'aho ari we mana yabo. Ndaza kugaruka kuri audio twakoresheje ubushize aho navugaga kuri icyo kiganiro, ndagikoraho reference icyo kiganiro twakoze mu mezi abiri arangiye, aho twavugaga kuri Joseph Nzabamwita. Ikigaragara rero nuko bakunzi ba Radio Iteme naha mukwiriye gushakira ayo makuru, kuko nk'uko twabivuze haba kuri biriya by'abantu ba Jepoli nubwo ari inkuru mbi, haba kuri by'aba General Joseph Nzabamwita, byose bigenda bigaruka bitanatinze. Ndetse niba baranakeri batinze gushyira mu bikorwa ibyo bashaka gukora, batekererwe gusa amezi ariko ntago bakiriye igihe kinini. Ndibaza ko ni mu byinshi tushyiraho iyo audio muri bwibuka igihe twaganiraga kuri iyo ngingo, aho bari bamaze gupromotinga Jean Paul Nyirubutama. Reka rero ndagaruka kandi no kuri Kayumba, Dr. Kayumba Christophe wafunzwe ejo, akaba na kuri uyu munsi niho batubwiye ko bamugumanye, aho bamurega icyaha ngo cyo gufata ku ngufu. Ni nyuma yaho Dr. Kayumba Christophe ubwe yari yarasabye RIB ko yakurikirana abantu bamuharabika cyangwa se bamusebya. Urabizi ko tayo dushaka kwinjira mu manza zitarajya mu mizi, ariko ntabwo tujya dushidikanya no kuba ku butabera mu Rwanda budakora, hari ubucamanza ndetse bunakorera umuntu. Akaba ari nayo mpamvu ibintu Kayumba yavuga gatabaza avuga ko bamuteje abantu kubera ko yashinze ishyaka bifite agaciro. Umuntu yashinze ishyaka rye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, noneho bamurega hari ku itariki 16 muri iki kiganiro yagiranye n'Ishema TV ya Cyuma Hassan Diedone, noneho bamurega icyaha cyo gufata ku ngufu ku itariki ya 17. Ntibanategereje n'icyumweru 17, bavuga ko bagiye gukiraho abantu bazamara gufata ku ngufu. Ni ukuvuga ngo bari baranateguye n'abazabikora, bari basigaje gusa ko lansa cyangwa se lanshinga iryo shyaka. Niko byagenze rero, bamurega ko yaba yarahohoteye umwana w'umukobwa, nubwo ibyo bintu byose ntabwo bifite kuri uyu mwanya, nta bimenyetso bifite babifitiye. Kandi murabizi ko turi gengesera cyane icyaha icyo ari cyo cyose tugomba kugiha agaciro, cyane cyane ko victime aba cyangwa se abo kwa victime tudashobora kujya mu mwanya wabo ngo tumenye ububabare bafite. Ariko ntabwo bitubuza gukora commentaire ku bintu nk'ibi ngibi, aho wumva ko umuntu urega kuba yarafashe ku ngufu 2017, hanyuma bagakomeza bagakururana, barangiza bakaguma batumirana mu biganiro, ndetse ikirego kikaza nyuma yuko ashinze ishyaka. Izo ni facts tudashobora kwirengagiza. Ntabwo tuvuga ko ari umubeshyi, ariko kandi ibyo Kayumba yagaragaje kandi bitanyuranye n'ibyo RIB yavuze, ntawe ubihakanya, bigaragaza ko FPR iri inyuma y'ibi birego. nukubera iki Kayumba ubu yarezwe icyaha nk'ikigiki ni nyuma yaho yaramaze gushinga ishyaka nuko atari umuhutu badashobora kuvuga ko afite ingengabitekerezo ya genocide nubwo ubu ngubu basigaye nabo bazibashyiramo ariko ntabwo babyoroha kuhamufatira kuko afite record irambuye mu Rwanda aho yigishaga itangazamakuru mu Rwanda ku buryo ntabwo wahita umuhimbira icyaha cya ingengabitekerezo cyangwa se no kwanga abatutsi nka kuriya babikorera abandi bantu ba activiste b'abahutu bavutse ariko kubera ko Kagame ku kintu cyitwa umututsi ushaka kumurwanya agomba kumushakira ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi guteza umutekano muke kugambirira nayo kugira umukuru w'igihugu ubujura ubu gufata ku ngufu nk'ibi ngibi ruswa ibyo nibyo bintu byose bashobora gushyira ku byo byaha bashyira ku batutsi abahutu bafite ibyaha byabo abatutsi bafite ibyaha byabo iyo uramutse ushaka kwiyamamaza cyangwa se ushaka guhangana na Kagame niko rero bimeze muri iki gihe aho 2024 bafite impungenge cyane z'uko batazi uko bizagenda kubera ikibazo cy'umwuka uri mu baturage inzara iri mu baturage umwiryane ndetse n'urwango ruhari abaturage banziriya leta ntibazi bishobora gukorwa ntibazi ko abantu birashoboka ko bavuga bati Kayumba yagiye gukoresha mitingi ahantu bakaza bakahuzura drama rero zira z'amahanga bavuga bati mureke abantu biyamaze mu buryo butari buciye mu mategeko buri fair barabizi ko batazishaka ntago bazishaka baravuga ati tuzaburana n'intumbi tubanze tumufunge 2024 narabivuze kuba twaganiriye ko na gisupusupu ari mu biri mu bintu byatumye bamufungura kuko ari uzagisusurutsa iyo mbaga ya FPR niyo migambi niyo matekinika nako Kagame aba arimo kubona rero bafite inyamaswa itazwi nka Kayumba Christophe bariya ba ingabire aba ntaganda abo babafitiye strategy bituma bavuga bati reka turebe ko twabanza tukamukatira noneho ku buryo adashobora no kwemererwa kwiyamamaza aramutse hamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu kandi guhamwa icyaha n'abacamanza ba Kagame ni nkaho tuvugiye ariko nirinze kuvuga abantu Kagame yafashe ku ngufu ariko ndabafite amazina yabo ndayafite nirinze kubivuga kubera ko abo bantu yendagiye bashobora kundega icyaha cya defamation cyangwa se ku mu manza za gisivile za defamation nubwo bahari tubizi neza barenze umwe ariko niba ngombwa tumaze kubitegura neza nabo tuzabashyira ahagaragara abantu yagiye yambura abandi barenze umwe nongeye mbisubiremo we akaba noneho ejo bundi mu kiganiro cy'igihe n'iki cy'ubutaha ndateganya kuzadevelopa iyi ngingo yo gufata ku ngufu aho Kagame yagiye imbere yo gutangiza ngo ni icyumweru cy'ubucamanza akavuga ngo abantu bose baregwa guhohotera abakobwa barega guhohotera abagore mugomba kubashakira ibihano biremereye niwe wabivuze ntiyashize n'iminsi birabivuyemo Kayumba Christophe baramuziritse bamureze icyaha batari bakimukurikiranyeho tariki ryamye ikiri dormant muri ubwo buryo icyo kiganiro n'amajwi ya Kagame muzayumvira mu biganiro by'ubutaha ndagira ariko ngo mbere yuko tujya muri byinshi hari amakuru y'ubwicanyi ndetse yewe na Kayumba Christophe ndayagarukaho mu kanya reka aba ariyo duheraho ariko nkuko nababwiye inkuru nyamukuru yacu uyu munsi ni ukubabwira icyatumye Kagame ahamagaza inama ya gisirikare ikitaraganye reka tubanze twumve inkuru ivuga kuri ni inkuru ivuga kuri ku bantu bapfuye ubwicanyi busigaye bukorwa ku manywa y'ihanga abantu barapfa nk'inyamaswa hariya mu Rwanda bakabyita izina reka nze twumve iyi nkuru navanye ku mubavu aho bavuga uriya musore wapfuye ariko tubakomereza no ku zindi ngingo bagiye bavuga ntekereza ko mushobora kugiramo interahamwe
umusore witwa Rwakaza Edgari w'imyaka 19 y'amavuko warutuye mu murenge wa Masaka akarere ka Gicukiro yishwe n'umuntu bikekwa ko ari umujura wa mutungo yaryamye mu ruganiriro. Uyu musore yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 7/2021 byaje kugaragara ko ashobora kuba yishwe n'abajura kuko televiziyo yari atunze yaburiwe irengero. Rwakaza yabanaga na mushiki we. Amakuru avuga ko uwo musore na mushiki we babanje kwikanga umujura batararyama, bamukabukiye bagira ngo yagiye nawe yihishe hafi aho. Uwo mujura ngo yongeye kugaruka ahagana mu rukerera, uyu musore na mushiki we basinziriye yicurujya arinjira, ariko nyakwigendera kuko yararyamye mu ruganiriro aramwikanga, bituma ahitamo kubita umuhoro mu mutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka Segatashya Alexi yavuze ko iperereza ryahise ritangira kugira ngo bamenyekane uwishe uyu musore. Ati bagize ngo yagiye naho yari akiri muri urwo rugo. Nyuma yo kwikanga umujura, umuhungu yiryamiye mu ruganiriro, nibwo uwo mujura yaje kugaruka yasinziriye, amena idirishya yica urugi, undi amwikanze ahita mutemagura. Ubwo uwo mujura yinjiraga, mushiki wa Rwakaza yari mu kindi cyumba, yagize ubwoba atabaza umujura amaze kugenda. Ati yaracecetse, nyuma atabaza umuturanyi aratabara, bajyana umurwayi mu bitaro bya Masaka. Agezeyo nabo bamwohereza i Kanombe. Ejo ariko bigeze mu masaha 3 za mu gitondo batugezaho amakuru y'uko yitabye Imana. Segatashya yavuze ko bikekwa ko ubu bushura bwaba bwarakozwe n'uwari umuzamu w'iyi nzu, umuryango wa nyakwigendera wari umaze igihe gituguze. Ati haracyeye ku muzamu warindaga inzu babagamo kuko bahimukiye vuba, kandi bigaragara ko uwaje kwiba yari azi aho urugi barwicira. Inzego z'ubugenzacyaha zahise zihagera zitangira iperereza nk'uko tubikesha igihe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIBU rwatangaje ko rwafunze Dr. Kayumba Christophe nyuma y'igihe akorwaho iperereza ku cyaha yarezwe n'abantu batandukanye byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubwinjiracyaha. Kuri iki cyaha ubafungiye kuri sitasiyo ya RIBU ya Kicukiro mu gihe dosiye ye itunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Mu kiganiro aherutse kugirana n'umuvugizi online mavu.com, Dr. Kayumba Christophe, umwarimu wa kaminuza uheruka gushinga ishyaka rya politike Rwandese Platform for Democracy, yavuze ko yibaza umuntu uzishyura amafaranga n'ibikoresho by'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique, aho ashimangira ko iyi ntambara ishobora kumara igihe kirekire kandi bigatwara umutungo w'igihugu kidafite. Icyo gihe Dr. Kayumba Christophe yavuze ko kohereza ingabo mu butumwa bw'amahoro no kuzohereza ku rugamba ari ibintu bitandukanye, ari naho ahera yibaza ibibazo bitandukanye ku iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique. Ikibazo cya mbere yibaza ngo atarabonera igisubizo ni ukuba intambara ihenda ndetse igahitana n'ubuzima bw'abayirwana, ibikoresho bikoreshwa ndetse no kuzigaburira bihenze. Ati ese ninde uzishyura aya mafaranga? Dr. Kayumba Christophe yavuze ko ubu Amerika irimo kurira kubera gukoresha arenga miliyari 2 z'amadolari muri Afghanistani, none ubu bakaba baravuyeyo imbokoboko. Avuga ko raporo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe iterambere ku isi UNDP washyize u Rwanda ku mwanya 160 mu bihugu bikennye, mu bihugu 189 bapimye. Si ibyo gusa, na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yemeye ko ubukungu bw'u Rwanda bwaguye. Avuga ko umusaruro mbumbe umwaka ushize wagabanyutseho 16%, ibintu biheruka kuba ku Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Si ibyo gusa, inguzanyo zavuye kuri 58.5% mu mpera za 2019, mu kwa gatandatu 2021 zikaba zari zigeza kuri 76.2%. Bivuze ngo amahanga avuze ngo u Rwanda rwishyure rwasigarana 23.8%, ibintu bitabaho. Dr. Kayumba Christophe avuga ko miliyoni 400 z'amadolari ziherutse kugurizwa u Rwanda zitagiye mu bikorwa bizana inyungu, ahubwo zishyuye andi madeni rwari rufite, ubu rukaba rusigaranye 120 gusa. Bityo akaba yibaza aho amafaranga yo kwishyura izi ngabo ziri muri Mozambique azava, bityo akaba yibaza impamvu Mozambique atariyo yishyura. Ikindi yibaza ni igihe ingabo z'u Rwanda zizamara muri Mozambique, aho avuga ko kenshi intambara iyo irambiranye abantu bagatangira kuyibona ukundi, hagendewe no ku burenganzira bwa muntu. Ikindi kibazo Dr. Kayumba Christophe yibaza ni uburyo Mozambique ifite abasirikare barenga 10,000 bananiwe kurwanya ziriya nyeshyamba, maze u Rwanda rukohereza ingabo 700 n'abapolisi 300 kuzirwanya, bityo ko bitumvikana ahubwo ko byatanga isomo nk'iryo muri Afghanistan, aho Amerika yamaze imyaka 20 nyuma yakura y'ingabo zayo abatalibani yari yaratsinze bagatangira gufata umujyi ku wundi kugeza mu murwa mukuru wa Kabul. Agendeye ku byandikwa n'abahanga, Dr. Kayumba Christophe avuga ko intambara yo muri Mozambique ari ibibazo byakemurwa hitawe ku bibazo byayiteye. Akomeza avuga ko kenshi u Rwanda runanirwa kwishyura amadeni rukababarirwa, ariko ko umunsi rutababariwe hari ibikorwa remezo bitangira kugurishwa, ibintu avuga ko biterwa no kugira umurengera w'amadeni, hakongeraho ibyo kohereza hanze nabyo ibiciro.
Sinzi nyuma yuko mwumvise amakuru y'umubavu ku bijyanye n'ifungwa rya Dr. Kayumba Christophe na timing ya igihe yafungiwe, igihe Kagame yavugereye amagambo, niba mwumva hari ibindi nkeneye kongera gusobanura. Kwatakuriya mugati wa Kagame Mozambique, ibintu by'ubwiru bibera hariya, azi neza ko ibyo Kayumba avuga ari ukuri, hanyuma akajya kuvuga mu bacamanza ati abantu bakwiye gukurikirana. Uribaza ko batavuye hari bahamagara Jano Ruhunga bati mumuhamagaze byihutirwa, niwe bavugaga ndetse ntibanabihisha. Nzabigarukaho rero mu kiganiro cyo mu gihe n'iki mu cyumweru gitaha, ku byinshi turabivuze ariko isesengura ryabyo tuzarivuga muri kiriya gihe. Reka ngaruke kuri kiriya kiganiro nakoze kuri Nzabamwita. Nzabamwita aho navugaga ko ari mu marembera, hashize amezi abiri mvuga ko Jean Paul Nyirubutama ariho yototera iriya ntebe. Reka ne kuvuga byinshi kuri iyi ngingo, tubanze tusubire inyuma gatoya twumve icyo kiganiro commentaire nakoze muri icyo kiganiro, aho nari na mutumirwa w'uwo munsi yari igari kandi gasana, ariko nabanje gukora isesengura kubyanza bamwitereka mwumve icyo nabivuzeho. Mbabarire gato, ndabona audio yanjye itarimo kuza.
Kanya gato nyinshi zabaye, iyo ziba zarabaye nkuko yende ibintu byaragize igaruriro. Ikintu rero nyamukuru, ariko mbere yuko mbanza kujya ku mushyitsi wacu nyamukuru, mbanze ngaruke kuri General Nzabamwita Joseph. Ntabwo ndi umugarukeho, ngiye kumuvuga gato nindangiza, kandi ubwo ibye tuzabigarukaho mu bindi biganiro. Nawe arimo arototerwa cyangwa se arimo aragirwa amajanja, ashobora kuba atari ayo gufungwa, ariko bariho baramushyiraho, bashyize Karenzi Karake, aho bashyize General Jacques Nziza, aho bashyize Kayonga, ubu nawe niwe ugiye gukurikira. Nk'uko nababwiye, harimo ikintu cyo kugenda bakora uprooting, kwa uprootinga ikintu cya anglophone, ariko by'umwihariko bari abasangira ngendo ba Kagame. Urabizi ko par defaut bose benshi benshi majorite yabo yabaga muri Uganda, byaba ari ukubera target ari muri Uganda, cyangwa se byaba ari ukubera ko aribo basangira ngendo be bari bamuzi. Ubu kandi bakaba ariho himikwa ikintu cyo gushaka noneho kuvuga ngo abashyira imbere izina rya Kagame gusa kuruta abazi urugamba inkotanyi zarwanye na FPR, bakagenda begezwe buhoro kugeza ubwo bariya bagiyeho aribo bazabasigaye bavuga bati famiye Kagame niyo nzira barimo. Hari ibintu Kagame akunze kwigana, gasa nkaho agira ngo ari harareba President Museveni, ariko President Museveni naho bahuriye haba muri strategy, haba ndetse no muri pratique, uburyo akora ibintu, ubwenge abikorana na strategy abikoresha, no kubashyira imbere inyungu rusange, inyungu z'igihugu cye, akazi represent, ukabona ko zirepresente muri changement zose akora, muri za promosiyo zose akora, noneho na tolerance afite mu gihugu Kagame ibyo ntabishobora. Buriya ntabwo wabwira ngo inguzabwo ubwire ngurube nguzayibwire ngo igiye kuzajya yoga bayitere na perfume nurangiza ngo uvuge ngo perfume ngwejo ngizaba kiyifite cyangwa se no umutsi kumugoroba mugani wo wa mugani w'icyongereza uvuga ngo ingurube nubwo washyiraho lipstick iguma ari ingurube ngo kagamerere nubwo wagira nubwo wagira uti nubwo akwigana gute ntibishoboka ntibishoboka uzaguma uri ingurube kuko iyo myitwarire yo kwihanganira ntuzayishobora ubwicanye ntuzabureka kandi ibyo nibyo bituma hari abantu bashobora no kukuvuga bagaproteja n'inyungu zawe ibi rero byanze bamwita byagaragariye muri promotion ya colonel de brigade ndaza kubisoma mu kanya nyirubutama Jean Paul uyu nyirubutama Jean Paul niwe wanditseho niwe nibakizanditseho simbizi niwe wari wanditseho ziriya ndege we na nshuti Manase nshuti Manase na nyirubutama niwe bari banditseho ziriya ndege za Kagame zimwe zari zaparikaga muri South Africa ibyo bintu twavugaga tuti iyo ujya kuvuga ngo Karasira afite miliyoni 30 ngo mutazi aho yazibanye miliyoni 30 undi afite indege zanditswe ku muntu wari Vietnam s'il vous plaît icyo gihe ntabwo Jean Paul Nyirubutama yari general nubwo aba ari general yenda excuse yonyine ushobora kuvuga wavuga uti yazikuye muri Congo c'est possible ukavuga uti yenda hari imbwa bujura bwabaye muri Congo yaba yarayibye akanyigura akagura makabika amafaranga ya jet kambwira uti yenda niho yavanye amafaranga ariko noneho yari Vietnam ni ukuvuga ngo ku grade ya officier ni grade ya kabiri ndetse ni nk'iya mbere kuko ubundi si leta n'iyibanze hashira igihe gitoya witwaye neza bakakugira Vietnam nuko ngo ni grade yibanze junior officer ufite indege kigiye yabaga muri South Africa yari premier secretary muri ambassade bazimwandikaho ariko ayo maguru isura ya ariko iyo mvuga ubutabera cyangwa no kubucamanza ushobora guhangara ukavuga ngo ubigiye kubaza ahantu umuntu yavanye 30 millions njye nari nzi ko nk'icyo gihe ureba nk'ibintu nk'ibyo ngibyo ugahumuka reba ku ruhande ukavuga uti umwe araturutse mukuru kuri ibi ngibi tubigiyemo twajya no gucukumbura n'akabuze tukazura n'ibindi ndasubira inyuma rero yabaye colonel kuruta ko yabaye ntabwo ari general major nk'uko ntabwo ari general major nk'uko na brigadier general nk'uko nabivugaga nabitekaga cyangwa se nabyise ni yagizwe colonel uyu rero n'ubundi asanzwe afite power nini cyane ndetse hari n'igihe yigeze kumara igihe ari uhagarariye uru rwego none ubu rero bamupromotinze ku rwego rwa colonel avanwe ku grade ya lieutenant colonel 2004 2004 ya lieutenant yatweho ko afite indege ko afite indege uru ni urwego rero nk'uko muriho mubibona
aho nagira gusa ngo tugaruke ku kiganiro nakoze mu mezi abiri ashize impamvu nakigarutseho ni uko ejo bundi nta nubwo hashize iminsi itatu Kagame yapromotinze yahaye umurimo mushya bwana Nyirubutama Jean Paul na colonel Nyirubutama Jean Paul amugira chef wa renseignement yo hanze ekitano yahoze ifitwe Karibata yari yarahawe n'undi mudamu ejo bundi muramwibuka warasimbwe bavuga ko atanazwi bahita rero bamubwira ko abaye chef wa eta nako wa renseignement extérieur ekitano ndetse akaba na deputy wa Joseph Nzabamwita uyu murimo murabizi ko wigeze kugirwa na wageze kugirwa na colonel Patrick Karegeya igihe kinini ariko ubwo no kuvuga mbere doko nyuma yaho NSS ijyaho 2001 niwe muntu wabaye wa mbere ufite ya position uko ari ebyiri ubu rero niwe mwanya bahaye Jean Paul Nyirubutama nkuko nababwiye cyangwa se uko mwabyumvise mu kiganiro twakoze ubushize uyu Nyirubutama yahoze ari muri South Africa za 2004 bamwanditseho ya madege we na nshuti Manase nyuma baza ubu yari afite n'ubundi kubera ari we ukiri buri hanyuma navuga ngo sinzi ko akibyanditse ariko aracyafite akazi ko ari member wa board ya Rwanda Air na CEOs of Excessive Aviations akaba rero mu atari coincidence sukubera ubumenyi n'ubuhanga afite mu bintu bya civil aviation ahubwo ni ukubera guproteja ziriya indege za Kagame na intere zazo kugira ngo hatagira abazikora skuni cyangwa se gushaka kumenya byinshi kuri zo hakaba habereye rero ari waruhagarariye Kagame muri icyo kintu reka ngaruke gatoya kuri nge sinza kuri nyirubutama sinza kuvuga kuri analize navuze yuko bariho bagerageza kubavana mu kibuga bariya ba Joseph nzabamwita ariko nuko nababwiye ubushize situation yabariye abantu babaye mu nkotanyi imbere abo bariho baragenda bagumenga bava ikibazo rero cy'abanyarwanda cyangwa se cy'abari basirikari bo batekereza tubwiye nka kazura cyangwa se nabari abandi shobwa ati ah nitwege dukurikiraho nitwege tugiye gufata hariya nta retirement ibaho retirement yae na mugamba yagiye muri Uganda zingo agiye kuba ambassador navayo aruhuka uba mujyanye kuba chef d'état major unyera gutabara kubera iki kuko we bavuga bati ubu nabuze ndiho ndayigarura bwa bubati bwa bustasi bwo mukabati kanje ngende ngaruka hariya abantu bose ashobora kugarura uwashaka watishe yamugarura akamuha ibyo ashaka niko kuntu ahora asiragiza ababingira niko asiragiza abantu bose n'ubu nicyo barimo gukora bari abandi bazasaza ari abantu bameze nk'abashenzi nka Jacques Nziza abo bantu bose bariya wumva bakarake n'abandi nta kintu kimwe bashobora kima tibashobora no gusohoka mu gihugu ngo bajye gukora n'ubucuruzi keretse ubaye umushumba ibyo se harya ngo mamuharanire iki mu minsi mike rero uyu nyirubutama niwe uza bufitiriya iriya post bandahiro babiza hari babaye abandi bayigize bose nyirubutama rero niwe uzakurikira kongera nyuma aho bazamara kwirukana nyuma gatoya niwe amara kwirukana nzabamwita banyarwanda kazi izi nkuru mujye muzizirikana byose bigenda bigaruka mu maso yanyu mbere byatwaraga igihe kinini ubisigaye biba mu kanya nk'ako guhumbya nyirubutama ufite imyanya 100 babandi bubaha Ange Kagame bubaha Nyiramongi bubaha Ivan bubaha bari abantu muri famiye batareba ibindi bashaka kumva ko yenda hari bashobora guproteje inyungu zabo muri ubwo buryo bo baracunga gusa kabagata ariko yenda hari Ange nagira cyangwa se manda ya 24 nitwebwe tuzaba dufite zira pose niko bizagenda ejo bundi 24 niyo gahunda ya Kagame ara inga cyangwa se arimo intumbero ye ni 2024 changement total ashaka gukora mu gihugu kugira ngo abe nk'umwami ahasigaye bari abana bari abasore bajye birirwa nyine baproteja interese z'ubucuruzi abanyarwanda bagiseseka bo bagiye gupfa bamburwa ibyabo bashirire ku ngoyi niko bimeze ntago bagitinya no kwica abantu ku manywa y'ihangu reka rero iyi nkuru nazo tuzazigarukaho ubutaha nagira gusa ngo tugaruke kuri ya actualité y'ibi bya NSS uyu muntu rero wagiye muri immigration twahoze tubivuga ubushize ndumva ari we wa Gatarayiha yavuyeyo abamushinga bira bya cyber security uriya mudamu bongera bamusubiza muri immigration akaba ari umugore wa Nyamvumba w'umwe mu bagarumuna ba Nyamvumba cyangwa bakuru be cyangwa barumunabe bya bindi byo gucanwa imiryango nkuko umukunzi cyangwa se umukontributor acha twandikira avuga ati ibi niko akunda ca imiryango mwibice uyu no kwa Nyamvumba ari ha hakari akazi ariko ari n'undi Nyamvumba uri ya twice wa division ya muri yo kugisenya reka ne kukomeza kuri ingingo tuzayigarukaho kuko ibi byose bizagenda bigaragara mu maso yanyu ariko n'igihe gitoya ndagira ngo ntarajya ku nkuru nyamukuru yacu y'impamvu Kagame yahamagaye ingabo ndagira ngo twibuke nzabamwita urwishigishiye ararusoma ntabwo yapfuye ariko ndagira ngo nawe mu mwumve umugani wa Karasira
ati sinzagukumbura ndabamwita nawe yigize agatebo ayo rivu reka mwumve yagiye ngo kuba kuvuga muri Nyampinga
Nyuma yo guhatana imyanya 15 yabazakomeza mu mishanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2016 abakobwa bakomeje umunsi wa gatatu w'umwiherero mu karere ka Bugesera muri uyu mwiherero bakaba bahabwa amasomo atandukanye cyane cyane harimo kumenya indagagaciro za Nyampinga mu kiganiro bahawe n'umuvugizi w'ingabo General de Brigade Joseph Nzabamwita yababwiye ko kuba Nyampinga w'igihugu ari inshingano ikomeye dore ko atari buri wese ugira amahirwe yo kubigeraho bityo ngo bagakwiye kubiharanira ikindi kandi ngo kuba aribo bahataniye imyanya yo gukomeza bagakwiye kumenya neza icyo bashaka nibirare ngo bumve ko umwiherero bajemo ari uwo kuruhuka cyangwa se kuryama ahubwo bagakwiye kwibaza ese niba abanyampinga niki bashaka kugeza ku gihugu cyabo ku ruhande rw'abanyampinga nabo bagize umwanya wo kubaza ibibazo bitandukanye mu rwego rwo kurushaho gusobanukirwa neza bemeza ko hari ubumenyi bungukira mu biganiro bagenda bahabwa
Tuganirije ku mateka y'u Rwanda agenda tugaragariza ukuntu u Rwanda rwa kera rwari ruri mu bumwe kugeza ku gihe cya Jenoside n'uko u Rwanda rwaje kubuhuza ariko muri byose icyo twakuyemo ntekereza ko ari ugukunda igihugu kuba patriotic ukunze igihugu uri capable yo kukitangira uri capable yo kurwanya ukivuga nabi
amahirwe tubonye yo kuza ngaho muri 15 aratubwira ati nago wumva ko ari ukwambara ikamba gusa ibyo kamba ubonye gendera ibyaje umusaruro utekereza ubu ngubu utekereze n'ejo hazaza icyo iryo kamba rizakugezaho nifuza wagesheje ku bandi
kubaho kuyobora kugira discipline ndetse no gukurikiza amategeko nibyo bizatuma bagera ku cyo bashaka umuvugizi w'ingabo General de Brigade Joseph Nzabamwita yasoje ababwira ko kuba umustar ari ukwihesha ishema ndetse akarihesha n'igihugu cye Uwase Marie Joyeux Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Bugesera
bindi bya FPR ndiri muri FPR ngo nta kibi cyo kuvuga ku rwubaka nta kibi kirimo ariko murabizira nizo muntu muri bya bindi byo mu ngando bya ariko reka dusubire inyuma gato ndavuze ngo muvuyeho ariko reka ngaruke gatoye General de Brigade iki gihe rero yari nirumva ariyo muri 2016 ntabwo ari yavuba yenda nta misleading abantu ni muri 2016 yari akiri umuvugizi w'ingabo ntabwo ari Nyampinga ivuyemo ariko nzi neza ko tutigeze tuyivuga cyangwa nabayibonye iyi video nibakeye ndagira ngo mvuge kuri iyi role ya General de Brigade General de Brigade w'ingabo wo muri defense akajya kuba ibyo nise kuba motivation speaker cyangwa se motivation speaker babantu bajya kubwira abana bari muri primaire bati kwiga ni ingenzi ibyo rero ahubwo yari byo yakoraga ariko bana bahana n'ibindi byose nkenerwa kugira ngo bige ahubwo akajya kubwira Nyampinga ngo Nyampinga wayivana mwiki wayivana mwiki nawe ibyo afite ntashobora kubibyaza umusaruro ibyo ari byo General Brigade icyo gihe tacyashobora kubyaza umusaruro ariko ajya hariya kubera iki bamutumye bakagenda bazana zira Nyampinga bati muzane abasirikare baze kuvuga kugira ngo bakore kira kintu cyo ku indoctrination cyo kugira ngo bakontrole abantu babana bangana kuriya banafite imyaka 19 ukaza kubabwira amangambo ureba ariho barareba ukuntu batambuka neza bateye neza babusubiza neza bari smart ibintu byose warangiza ngo uje kubabwira ngo Nyampinga uzayibyaza ibyo ngibyo barabizi kandi competition zabo nizanyu ziratandukanye competition zanyu ziratandukanye ariko kumva RDF ahantu hariho hose mu baprombie barahari mu bantu bacukura buri kintu bubatse bajya gute buri kintu cyose nibo bagomba kujya kwinjira mu buzima bwa buri muntu wese abamotari abataximen abahoteli n'abahoteli n'ibindi ngibyo rero iby'u Rwanda rwacu nta muntu ushobora kwiteza imbere kubera ko mubari imbere byo kubeshya ngo muzabibyaze mu byose umusaruro se muhaye amahirwe yo kubyaza umusaruro mwamwabitambitse imbere byose ndagira ngo mwamwumvise nzaba mwita kiriya gihe uwigize agatebo ayo rivu kaburiya ntashobora kwanga bamuhora icyo aramuhamagara akamubwira ati twari tugukeneye nguze kuvugana abana umuco no kubafatiranya hakiri kare ushobora kuza ukavuga isaha twagushyize kuri sangahe uze kuza byose agahita ahaguruka agacana amavuta akagenda nawe ngo ubwo yagiye kubwira urubyiruko umwe umubonye kuri video biteye agahinda mbega ingabo mbega agahinda izo ngabo ziteye agahinda seriously kandi ko kugira utubaha itegeko nshinga constitution nta kindi uretse ibingibi kuko ugendera ku marangamutima y'umuntu nawe utagira udafite aho yaduhishe biri hanze ubwo si urumva igihugu kiri hehe ariko ati ikamba ryanyu muzari byaza umusaruro reka nayo guti nanavuze ko nanabivuyeho nuko gusa nashatse gukora commentaire nyuma gato yaho yaramaze kuvuga biriya yitakuma ngo yaje kugira inama nyampinga reka rero ngaruke ku nkuru nyamukuru yacu uyu munsi inkuru yacu nyamukuru nireba impamvu Kagame yahamagaye inama ya Amicanso kera bayitaga Amicanso banza kubera ko nabonye harimo na za polisi na NISS na nayita Security Council inama y'umutekano inama nkuru ubundi ni inama nkuru ya gisirikare niko nabo babyandika ariko bashyizemo abapolisi bashyizemo n'amaneko urumva ko ari uruvangitiranye bigaragara ko yenda wayita irindi zina ariko kera yari ya Amicanso ubu ni numva yabaye nka Security Council cyangwa yenda niko isigaye yitwa gusa ndagira ngo tubanze tunyomoze yuko iyi nama atari inama ngaruka mwaka ubundi yakabaye koko iba ngaruka mwaka ariko ntabwo iba buri gihe nkuko na Kagame yarashyizeho ibintu byo kujya avuga ngo azayabona n'abanyamakuru buri ngo yavuze ko azayabona n'abanyamakuru buri buri kwezi ntiyabikoze abikora iyo yabishatse iyi nama nayo ubundi baho hari ikindi kintu cyabaye ubushize bwo aherukaga kuyigira yari yambaye full uniform abantu ndetse bavuga bati ashobora kuba ari impamvu runaka yatumye yambara ibyo bya uniforme za gisirikare barakora komatere ngo hari ibintu bikomeye kandi koko bihora bikomeye cyane cyane kubera umubano bafitanye na Uganda icyo gihe yabivuze n'ubundi ari kubera ubwoba yari afite cyangwa se development zari Bugande iyi nama iheruka ko mu kwa gatanu 2020 nongere nsubiremo ko iyi nama ntabwo ari inama ngaruka mwaka nubwo ariko yabyitwa ariko babyita kugira ngo bitagaragara ko bayihamagaje kitaraganya ariko imaze umwaka n'amezi ane iyi nama itaba impamvu babihamagaye rero impamvu babihamagaye nuko hari ikibazo cy'umutekano arimo gutinya ariko mbere yuko njya muri ibyo yenda bitanyitirirwa reka tubanze twumve interview President Museveni yagiranye na France 24 ubwo nyuma yaho turaza gukora komatere nyuma n'ibyishi nyuma y'iriya nama mbibasobanurire
has done.
We would want to start with Congo first because you will not solve the problem of Mozambique if you don't deal with the issue
okay.
of Congo.
So let's turn to Congo because it was my next question. Obviously, you, others, the U.S., for instance, has warned about the threat of the so-called Allied Democratic Forces, ADF, in eastern Congo. You recently said that you were inching closer to sending your troops in eastern DRC to deal with the issue. Can you tell us more exactly what you're planning to do?
We have always been ready if the Congo government agrees to help in that problem.
So have they asked you to come in?
We are talking with them. We are talking with them.
But are we nearing a decision about that?
That is for the Congo government to announce, but we are discussing with them.
Right. I want to get to the relationship with your neighbor, Rwanda. The border crossing has been closed for 2 years now. Is there any hope that it will reopen any time soon?
You go and ask the one who closed the border. I'm not the one who closed the border.
But are there discussions to settle this issue?
We had discussions long ago with the mediation of Angola some years ago.
It hasn't worked.
I have not seen the border being opened.
The president, Paul Kagame, told me in a recent interview and told others that he sees you as a bit of a bully, the master of the region, and that Rwanda cannot accept this and that this might explain the tensions between the two of you.
Where? A bully how? By doing what?
You disagree with him.
I don't agree with it. You should tell you how we are bullies.
Why has the relation soured between the two of you? Your country is not the only one. Is that Rwanda spied using the Israeli monitoring mechanism Pegasus on very senior Ugandan official, your then prime minister, your then foreign minister. What is your reaction to those very serious allegations?
I didn't follow it up. I saw about it, but I didn't follow it up seriously.
But are you concerned about Rwandan spying on the top echelons of your government?
Well, it's a waste of time. Spying to do what?
Know your secrets. I don't know.
But if I want secrets, you will not know. Because the secrets are in my head. They are not on microphone.
You said that some security forces were, I quote you, lazy and undisciplined in the way they handle prisoners. And you said that, you know, there is a problem essentially of mistreatment, torture, let's call it this way. Why did you feel you needed to address this issue?
I noticed that some of the young, new people who joined the security forces seem not have, because of the foreign training they get some training by groups from, I don't know where, from outside. They don't absorb our culture of the resistance movement, which was pro-people. So I was educating them, but also educating the public about the do's and the don'ts of
Right, but
because violence is like surgery. A surgeon uses a knife, but at the right place, and in the right way.
Right.
So you can't use violence and force indiscriminately. Then you become a butcher. That's what I was explaining.
But in the end, you're the senior commander, and so if there is torture, mistreatment by the security forces, you're the person responsible.
Yeah, and that's why I was educating them. That's why I was educating them, but also the public.
What about prosecuting them also?
They would be prosecuted. But you see, for us, we start by, because we believe in the policeman of the mind, not just the policeman of the body. We always believe in educating, explaining. Even if you are to enforce to people who have some exposure about the right and the wrong.
Right. I want to go back to what happened last November. Protests happened. People were killed, over 50. You promised a probe would be conducted and made public.
It would be made public.
Where is that probe?
I will check. It was done, but I will check why they didn't publicize it. Certainly it was done.
Because an internal probe of the security forces showed that most of people were killed by stray bullets. And so this contradicts the narrative that was given by the government at the time.
I don't have the details, but it's good. It should be published.
Right. And will people be prosecuted for those killings?
Of course, they will be.
Waba wanga President Museveni cyangwa se waba mufite opinion imeze gute Museveni ni political genius, no umujeni numuhanga ni umulida ibyo kuvuga ngo yakoranye na Ferdinand Kagame ngo byakora ngo yabyeje komisi yamwigiye iki sinana kimwe nta kimwe niba yarize ni umuswa mukwiga ni umuswa mu 7 Kagame ntashobora kugira interview kingiyi ataratangira kugwana n'umunyamakuru ataracumura za microphone ndagaruka kuri ibi hanyuma ariko reka mbanze ngaruke kuri iriya nama y'ikigali ngiki cyatumye Kagame apanika akagiye guteranya ingabo aho anxiety ye ashobora kuyirangiriza aho uburi kuribwaribwa we yavuga ati reka ndebe ingabo ziriteguye ziratekereza iki ko mbona igihe kiriho cyegera iriya interview cyangwa se iriya magambo President Museveni yavuze akavuga ko yiteguye kujya muri Congo ndetse bwo bakomeza kumuhata ibibazo bavuga bati Mozambique uzohereza ingabo nk'uko u Rwanda rwabikoze SADC bavuga ati si ngombwa ko njya ahantu nk'ari kuko ikibazo gitangirira muri Congo kandi turiho turavugana guverinoma ya Congo nubwo nashaka gutangaza byinshi ariko turiho turabiganira niho tuzakemurira ikibazo niho intandaro y'ikibazo cyose bariye bari muri Mozambique niho batangirira imwe kubushize ubwo President Museveni yabonanye na Tshisekedi batangiza umushinga wo kubaka umuhanda mwibuke panike Kagame yagize mwibuke uburyo yagiye gushakisha Museveni ngo nawe na ko Tshisekedi ngo ajye Goma hasi kubura hejuru kugira ngo bigaragare ko nawe atasigaye inyuma mwibuke ibitero kenshi bunze kuvuga ko birya byo kwangu barashe inka bagize gute nabyo byakurikiraga ibintu Museveni yari yavuze ku kibazo cyo muri Congo n'uyu munsi nyuma yo kuko avuga ati turi hafi turegeza hafi cyane kugira ngo tujye muri Congo tuzatanga umusanzu wacu ndetse bisigaje gusa ko Congo yabyanonsa murabizi ko ituri iracyari muri état de siège Goma iracyari muri état de siège no kuvuga ngo mbese ntabwo hari n'uyu munsi ntabwo hari nta buyobozi bwa gisivile buhari no kuvuga ngo biracyari under military administration ku buryo operation genda bizanarekera hari ukizo operation zose ahari zarangiye sinshaka kwibanda kuri iki ndashaka kubabwira ko uyu munsi inama ya gisirikare yabaye yari itunguranye ntabwo ari inama yabaye yarateguwe kera ni ibintu bahamagaye ku byombo bira bi communication interne bya gisirikare barabwira bati duhure igako mabasi ni bagiye nako duhati muduhure mu nama mbabarire bahamagara mabisi barabaza nabyiga ko nibyubushize noneho baza ko Kagame aza ku addressing aza kubabwira kubera biriya byo gutinya ko Museveni yaba ariho ajya muri Congo murabizi ko nubundi baba bapostinze bavuze ibyari byo haba kwa Kagame haba RDF bose kuri uyu munsi baracya vuga gusa utuntu twa soundbite dukeye ko ntabwo baravuga ibintu nyamukuru bya ibyo yavugiyemo ariko ndabasezeranyije ko natwe dufite abo tuzavugana nyine ubwo yenda nuko amasaha yari yarenze bashobora kuba baragiye muri iyo nama bagomba kutubwira uko byari bimeze n'icyo bababwiye ubushize yagiye bajya gushihura abantu ashaka kuba ndetse ko ngo bayiteguye n'ibindi nk'ibyo ariko uyu munsi ni ibintu byo muri Congo ndetse babamaze iminsi babinuganuga nabo ntabwo ashaka yuko ngo Museveni yazajya muri Congo we adafite ubushobozi bwo kujyayo najyayo azitera hanyuma yambuke muri ubwo buryo ntabwo rero ari inama yari yarateguwe kuva kera ariko ndagira ngaruke kuri interview ya Yoweri Museveni perezida wa Uganda aho yavuze bamubwira ubwe avuga ati wowe munyamakuru amaze ati wavuze yuko hari abantu bafata imfungwa nabi bakabatortira bakabatocharinga ndetse bakabafata nabi muri gereza ukabyivugira ibyacu mu Rwanda ntago bivuga Museveni ariyemerera ko abantu bo muri security bo muri gereza bashobora kuba bafata nabi abanyururu arabwira ati ndashaka raporo umunyamakuru amubwira ati wowe kuki ubwira bari abantu ibyo ko ari wowe mukuru ari we nyire ari we tukwamo nkuru ubivuga hehe ati njye mpavu nabigishaga mbabwira ko bagomba kubihagarika batagomba kubikora batariko ibyo nibihagije kuki mutabashyira imbere y'ubutabera muki mutabashyira mu bushinjacyaha aravuga ati tuzabikora ibyo ntabwo ayo magambo ushaka kuyumva mu Rwanda ushaka kuyumva mu kanwa ka Kagame bamubwiriye raporo aravuga ati iyo raporo twebwe turimo turayitegura sinzi impamvu batarayizana ati nzaza kubaza murabizi neza ku ibyo bintu ibibazo nk'ibyo ngibyo Kagame adashobora kubisubiza ariko arongera amubaza ati kuki mudashyira abantu umushinjacyaha ati kuki hatabaho prosecution kuki hatabaho gufunga abantu no kubacharginga no kuba kubashyikiriza nyine ubutabera Museveni arabamubwira ati ibyo ngibyo bizabaho tuzabikora narebe ukuntu iwacu badashobora mu Rwanda abantu benshi bicira muri gereza ntabwo we bimutera ikibazo ahubwo abwira abantu ati mujye mubica abandi akabavuga ati mudatuzaba tubarasa ku manywa y'ihangu ibyo byose Museveni akavuga ati ni twege turi pro people interview yari iminota 17 ntabwo yose twayikinnye ariko yavuze ibintu bifite agaciro ku muntu w'umuyobozi wumva umulider uri in charge uri in control y'igihugu cye uwacu nyine niyo mpamvu aba irritated akabura hirya no hino agatangira kuvuga mangambure akaba bamo agatangira gutuka abanyamakuru kubera ko ntabwo ari in charge nibyo bintu ntabisobanura bifite kubera ko kandi koko aba yanabishe yari yanabitegetse nongere ngaruke ko impamvu iriya nama yabaye ni ukubera ibyo muri Congo gutinya ijambo rya Museveni yuko agiye kohereza ingabo muri Congo ibyo rero murabizi ko buri gihe habaye ka development kariko kose kubijyanye na Congo kuri Uganda Rwanda rukora ibishoboka byose kugira ngo narwo rwerekane ko ruri hafi kugenda amakuru mfite avuye imbere mu gihugu aravuga ngo bavuze Uganda nako muri Kigali bavuze bati hariya ntibadashobora kwemera ko bahajya bonyine ntago twabikunda kubera ko ngo byaba ari nko kwisinyira igihano cy'urupfu aya ni amagambo bavuze ati ntitwakunda ko bajya bonyine kandi bimaze kugaragara ko development yose ivuga kuri Congo kuva muri Uganda hahita haboneka impinduka mu Rwanda bigaragara ariko ako kanya kandi Kagame akazigira mu ruhare ubwe wenyine niyo mpamvu yatumye ahamagara bari abasirikare aratinye involvement yari yose ya Uganda muri Congo uretse ko ataramenya hariko ibintu birimo kumusiga ndagira ngo nshimire abakunzi ba radio Iteme ndetse n'abakunzi b'ikiganiro uyu munsi twari kumwe muri ikiganiro ikiganiro cyacu rero kikaba gisoreje ahangaha naho ubutaha mugire ibihe byiza
Kamara inde wakirenga gizabo bangana